mba waluyo wekino chigi.
Iyi ni radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata ibice bya Kicukiro mu burasirazuba bw'umujyi wa Kigali, abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali. Abavandimwe babiri bageze kuri kiliziya ya Saint Famille, umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomezagana mu majyepfo y'u Rwanda, yitwa Celestine Matembera. Nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustine Ndayishimiye aramushaka, atuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga.
Ndarangije umuvandimwe wanjye yita Matembera Celestine, twanyuranye mu 1994.
Yego,
ariko tukaba tuzeka ko yaba ari Bukavu kuko hari bishike zakurikiranaga twabonanye mu 1995. Ambwira ko ashobora kuba ari Bukavu. Nkeka ko nini yaba akiriho ashobora kuba akiri Bukavu.
None se mbwira Ndayishimiye, Matembera Celestine umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu vindimwe cyangwa?
Ni umuvandimwe wanjye kwa data wacu. Akaba umuhungu wa Jehova. Akavuka niwe bitaga Kabini na Fitina nabo barapfuye. Ubwo amasasi y'abasirikare y'inkotanyi yaratangiye kuvuga muri Kicukiro nibyo twese twatangiye guhunga. Naheruka kumubona bwa nyuma tuzamuka Saint Famille.
Mwagiranye muri Saint Famille?
Oya, niwe twatandukaniye kuko iyo bahise bakomeza berekeza iya Gitarama twebwe dukatira Saint Famille.
Mwebwe mwakatiye Saint Famille mu Gumayi? Icyo gihe niba wibuka hari ukuhe kwezi?
Hari mu kwa kane, inkotanyi zigifata Kicukiro.
Wowe uguma kuri Saint Famille, hanyuma Matembera we arakomezagana Gitarama?
Wowe akomeza Gitarama barakomeza bagera no muri n'icyangugu bambuka bagira Bukavu.
Ninde wakubwiye ko ari Bukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ari ho akiri?
Hari umushiki we bita Fitina, bitaga Fitina.
Yego,
yari yatwaye ku Gikondo.
Yego,
aza kwitaba Imana. Noneho navuye ku ishuri yapfuye, ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko umushiki we yapfuye, ko bazaza gushyingura. Yamenyesha Matembera Celestine muri Bukavu.
Yego,
kuko amazina rero yose yari amwe, uwo Fitina na Matembera yose ari amazina yari amwe bari bayahuje. Kandi nawo uwo Fitina yari ati yari yahahuje ariyo niyo mitamugani niyo nta wundi. Ndashobora kuba ari uwo Matembera.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Yatuye muri 2003.
2003. Kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi?
Ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya. Ari n'amakuru ya Celestine ntabwo nigeze nongeye kuyamenya.
None Ndayishimiye, mbwira, hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije Celestine Matembera kugaruka mu Rwanda? Yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda? Yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo? Cyangwa se yaba yari asanzwe hafite umuryango yagiye ahasanga? Niki wumva kishobora kuba cyaramubujije gutaha mu Rwanda?
Yarafite umuryango yagiye ahasanga kuko hari babari na se. Kuko rero yaragiye agahita aturayo agashakirayo. Kuko niba bisiga ari munawe yakigari ubarera nabana babamushiki babashiki ico akoko ari we wasigaye barera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira ubukavu
birumvikana waba utekereza gace cyangwa se uzi agace kumugi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
so nitwe n'ikibazo na cyasoke ituma hari ibintu
ngo ari ibintu bagirwa birumvikana nagira ngo kandi ngo ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwiseguyeho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Cecil mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika ibukavu ahari ho hose ntangiye kuvuga kaducyo niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iraho ngaho ho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye umushaka none Faustin niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 gikwa 29 mu mezi abiri 29 zaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane 94 mugize kuri Saint Famille wowe usigara muri Saint Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya gose fata umunota umubwire icyo ushaka kumubwira iki kuri kumutima
umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko icugiro santire uhazi
cyane
yajyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
yajyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adukinisha aducunga turi abana bato
yego
ibyo rero ntabwo nyambyibagirwa bituma nibuka bigatuma mukumbura
ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona Faustine ukomere ube hafi nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpigihe usenge utegereze wizeye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga
urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwaka w'1997 umugabo yahunganye umwana w'umukobwa w'imyaka 2 agenda mutwaye ku bitugu bageze muri Kongo yahoze yitwa Zaire ahantu hari amazi magari amasasu avuza ubuhuha ababyeyi bavuzi yabahanda wa mugabo ashobewe afata umwana mufubika ikigoma aragenda ati kubwa amahirwe iki gisekera mwanzi kizarukoka umwana yitwa Specioza Uwimana amazina yahawe n'ababikira bareraga abana bagaruye mu Rwanda ntibabone umuryango izina rye nyakuri ni Ingabire ari mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nyagisozi umudugudu wa Nyamiyaga
navutse 1991 cyangwa na kabiri kuko mfite imyaka 30 kodine guduhunga genocide baduhunga ibyo nibuka ko twahunganye na papa akajya agenda ntwaye ku rutugu twaciye n'ahantu henshi n'ahantu hari amazi menshi ubwo rero turagenda aho yansize ntago mpazi ariko bahadukuye n'imodoka batugarura mu Rwanda ubwo rero bamaze kutugarura mu Rwanda abantu ntago bari bwaje mu ngo zabo kwacaga nyine ku bantu undi bakadukura mu modoka bakaduhagarika abenshi bagiye babona imiryango yabo. Twebwe rero twabuze imiryango nyine batujyana mu bigo. Icyo kigo cyari i Butare, komine ya Ngoma, perefegitura ya Butare.
None ugeze mu kigo aho ngaho mu kigo cy'imfubyi i Butare, abari bakuzanye hari agapapuro bahaye kigo kikwakiriye, hari izina babahaye bati umwana yitwa Kanaka, hari akantu wari wambaye mu ijosi se kerekana uwuri we, hari akantu se wari wambaye ku kuboko, hari ikintu wibuka cyatumaga ukubonye yamenya aho ukomoka n'aho uvuye?
Oya, si ibyo wenda yamenyeye nko ku twoso nari mfite, urumva nta kindi yabasha kumenyera. Tugeze mu kigo batwise andi mazina kubera nyine abamatwa cyari cy'abamasera, batwita andi mazina nyine kujya bajye babasha kudukontorora kumenya uko batugaburira. Na benshi batwa batwise amazina kuko twari batoye.
Birumvikana wari muto cyane, naho misekura Rwanda kawa munyarwanda kubona unanibuka kuba kwitaga Ngabire cyangwa se Ingabire. Noneho uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tugerageze gusubira inyuma kera ukirakana gatoya ugikina papa wawe agenda guteruye, noneho unyibwirire ubu noneho nta mumasera uhari, unyibwirire jyewe ubwire utuntu twose waba wibuka twose papa wawe wagendaga gutwaye ku rutugu. Ntago wibuka ukuntu yitwaga?
Ntago mwibuka
ntago ugeze mwumva ahamagara mama wawe na mama wawe ntazina rye uzi?
Aya nawe gusa nakundaga ngiye kubona papa, ntago mbizi nimba mama narina namufite, gusa papa niwe nabonaga ukunda kunyitaho.
Papa niwe wakwitagaho cyane. Nta bandi bana babaga mu rugo aho warudi baguteruraga? Nta bakuru bawe wari ufite?
Bari bahari basaza banjye babiri.
Amazina yabo se waba uyibuka?
Ntago nyibuka.
Ubu se ikintu wibuka ni irihe zina wibuka ry'umuntu waba afitanye isano nawe cyangwa n'umuryango wawe? Gerageza kwibuka, wibuke izina ryibuze ry'umwe muri bakuru bawe.
Amazina rero nabashije kwibuka, ariko ntabwo nzi nimba ari musaza wanjye nimba ari papa, ntabwo mbyibuka, ariko amazina atatu ndumva nyibuka.
Yego, ayo ngayo niyo nshaka.
Harimo Nyangezi.
Yego.
Harimo na Damasteni.
Yego.
Harimo na Nikuze.
Nyangezi, Damasteni na Nikuze. Aya mazina wumvaga bayahamagara nka Nyangezi, iri zina uryibukira kuki?
Nayo mazina nakomeje nyibuka kuva nkiri mutoya. Nkumva nyinanjemo gutyo, gusa nkumva nayo mazina ndayibuka.
Nyangezi ashobora kuba ari musaza wawe, Damasena ari irindi zina rye, cyangwa se Damasena ari undi musaza wawe, naho Nikuze nawe akaba ari mukuru wawe. Ariko nta mama wigeze ubona mu rugo, wahabonaga abandi bana ukabona na papa wawe, ariko nta mama wahabonye?
Nta mama nakundaga kubona, nawe nabonaga.
Nta mama wabonye wakonteje, waguhaga ibere, wagusimbagije, wakogeje akagusiga akakuryamisha? Ntawe wabonye?
Ntawe nabonye, nyine nari nkiri mutoya, ntawe nabonye.
Iyo wajyaga kuryama ntawakuririmberaga uduhozo ngo agusinzirize?
Nabonaga ni papa nyine, nk'iyo yavaga ku kazi nirukaga we namusanga, ariko ndumva nta mama nigiraga mbona.
Aho umwari mutuye wirukaga usanga papa wavuye ku kazi, mwari mutuye hafi y'umuhanda, mwari mutuye mu rusisiro, mwari mutuye ahantu hirengeye, mwari mutuye ahantu hameze gute?
Nabonaga ari nko ku muhanda, kuko yarazaga nkabona ageze mu rugo.
Yego.
Nibyo nibuka byonyine.
uvuze nti Damascene iryo zina nkarihamagara ubwa gatatu nti Damascene wakumva ari nka papa wawe cyangwa se musaza wawe
wenda nyine wasari musaza wanje nago mbizi
nyangezi iryo zina wumva wari handi
nari nka musaza wanje uko ndumva ariryo ryagumeje rinzamo
nikuze iryo zina ryo urumva wari handi
nari hanga mama kuko ninje mukobwa wacu tunari nje njenyine
specialza uwimana urakoze cyane kumfasha kugufasha kwibuka ndasaba cyane ngo nitugira imana tuzasange mama wawe yitwa koko nikuze papa wawe akaba yitwa nyangezi ukaba ufite umuvandimwe ushobora kuba yitwa Damascene nibutse abumva ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ko wavutse muri 92 ugereranije ugahungira muri Kongo uru ruhinja papa wawe agutwaye ku rutugu wagera hafi y'amazi magari akagusigaho agakomeza ukagenda akaba ari naho bakuvanye bakugarura mu Rwanda bakakurira mu kigo cy'impfubyi cy'abamasera cyari ibutare waba yumva umwana ari uwe mwana w'umukobwa witwaga Nyangezi ufite utwotso ku maso uwo nguwo yaba ari uwawe wanyura hano mu kiganiro agasaro kaburaga tukabahuza uwimana spesoza rero nawe ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi rya Amerika kiganiro agasaro kaburaga ngaho ugira amahoro
yego murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona Wichi kinege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga hashize umwaka umubyeyi w'abana babiri avuye mu Rwanda ajyana abana be babiri asigase wabo mu gihugu ageze igoma muri Kongo umwe yitaba imana igihe cyo kumushyingura kigeze aranyerera aragenda nyirakuru w'uwo mwana wasigaye witwa Shengero Gashugi Enzo aramushaka yitwa Leonia Mukanyamibwa atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza umudugudu wa Rugero
nshaka mu kiganiro no gushakisha ko nabona umwana wanjye wajyanywe n'umukazana
urashakisha umwana w'umwana wawe wajyanywe n'umukazana yamujyanye ryari yamujyanye he
yamujyanye mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize ngo ni muri 2022 mu kwezi kwa kabiri
amujyana he
nzaho yamujyanye yabajyanye bari abana babiri bageze muri Kongo umwe arapfa babimenya ko baduhamagaye batubwira ko umwana yapfuye hanyuma tugenda muri Kongo tugiye gushaka uwo murambo w'umwana twaje kuwubona turawutahana turawushyingura i Rwanda ariko uwo mwana wundi yaturukanye na nyina yakomezanye na nyina igihe bataye umurambo kuri goma uwa kabiri
umubyeyi yatu umurambo aragenda arawusiga asiga umwana we akomezanya n'undi
yego
atamupfunya atamushinguye
oya nti twagiye kumushaka igoma tuza kumushingurira Rwanda wabo
none se ababa tabaje bababwira ko uwo mwana yitabye imana
umuganga wo kuri goma umuganga wo kuri goma aho bajyanye umurambo umwana amasiyampi yapfuye
ku buryo mwahavuye umukazana wawe utamukubise iryera ntabwo ntwamurabutswe
ngewe ngiye nta passport nari mfite nagumye rubavu
yego
ise umwana niwe wambutse nababyara be babiri baramubonye bacisha make bamubwira kugira ngo barebe ko twumvaga ko nawe yagize shoke ko tutari tuzi uko yangutse ariko mwako kanya bakibonana yagize acyaranyerera n'uwo mwana amufasha akaboko avuga ngo aravuga ngo amujyanye kuri toilette agenda atyo
ntiyagaruka. None se mubyeyi ndagira ngo umbwire kugira ngo umubyeyi apfushe umwana ntamushyingure kugira ngo atabaze bamutabara ariko ntagire ikiriyo ntaho icyubahiro icyo kibondo cye ahubwo akanyerera akagenda agasiga abandi bari mu kiriyo, uwo mubyeyi wo mukazana wawe ni iki utekereza cyamuteye kunyerera bene ako kageni?
Icyo gihe ntacyo natekerezaga. Ariko nyuma twaje kumenya, nyuma twaranashinguye, twaje kumenya ko ngo yari yaribye amafaranga menshi, tugatekereza ko yari ahunze kubera yari azi icyaha yakoze.
None se ajya kuva mu Rwanda yagiye nka wa wundi yagiye adasezeye, ntabwo yababwiye ko agiye?
Umva, yari yaratandukanye n'umugabo, gusa umugabo yirokipa n'abana ariko abana bari ku mugore. So agenda rero ntabwo nyine yagiye nk'uko agiye, ntabwo twamenye ko yagiye, twabimenya ari uko umwana yapfuye duhamagawe n'umuntu wo muri Kongo.
Mubyeyi, mu Kinyarwanda abakazana ngo batinya kuvuga amazina ya ba nyirabukwe, ariko sinzi niba wowe utabyemerewe, umukazana wawe yitwa nde?
Yitwa Agnesi Musabye Maria.
Agnesi Musabye Maria yavuye mu Rwanda afite abana babiri. Nyakwigendera Imana imuhe iruhuko ridashira, yari afite imyaka ingahe yitwaga nde?
Umuto witabye Imana?
Yego.
Uwitabye Imana yitwaga Intwari Chris Ivan, naho uwo yajyanye yitwa Shengero Gashugi Enzo.
Unyemerere ngo usubize inyuma gato. Uwo mubyeyi, uwo mukazana wawe wavuye mu Rwanda mukanya wambwiye uti yibye amafaranga menshi,
twabimenye nyuma.
Yego. Yakoraga he kugira ngo tumenye aho yakoraga? Iyo dushaka kumenya umuntu wese,
yewe bambwiye ko yakoreraga Umushinwa. Ariko akazi yaragasabiwe n'umunyarwanda ngo witwa Janvier.
Yego.
Ayo niyo makuru twamenye nyuma.
Akaba amafaranga yatwaye ari uwo Mushinwa.
Yego.
None se hari icyo mwaba muzi niba ubutegetsi bw'u Rwanda, ubugenzacyaha bw'u Rwanda bumushakisha ku buryo byaba ari byo byatumye ahunga?
Oya, yagiye ntacyo ubutegetsi buramenya. Yagiye kuko yari azi ko amaze kubona amafaranga, kandi yari azi ko amafaranga yafashe ataraye. Rero agenda ntabwo ubutegetsi bwari bubizi, ariko nyuma yaragiye ubutegetsi bwabimenye.
None se bwabimenye bumushakishije cyangwa se bwabimenye mububwiye ko mumushaka kubera ko mwabuze umwana?
Twebwe tujya mu butegetsi twasabaga, twabanje kujya mu butegetsi dusaba ngo budufashe kugira ngo tubone wa murambo w'umwana witabye Imana.
Yego.
Kuko yari mu gihugu cy'ahandi tutazi nuko yahagiye. Ntabwo twari kujya gushakisha ubutegetsi butabizi. So twabanje kubibwira ubutegetsi, twabibwiye Ribu, twabibwiye Minasete, twabibwiye na ambasade ya Congo. Ama ubwo twumva ko twagiye muri Ribu dusaba ngo badufashe kubona umurambo. Umurambo twarawubonye, twasubiye noneho muri Ribu kubabwira ko n'umurambo twawubonye twanawushinguye mu cyubahiro gikwiye. Ariko dufite ikibazo cy'uriya mwana wajyanye na nyina. Ko kandi twamenye ko nyina yagiye yaribye, tuvuga tuti uwo mwana nta sekirite afite, yari kumwe n'umuntu wihishahisha kuko ashakishwa.
uretse kuba ashobora kuba adafite umutekano uhagije nkuko bivuga kubera ko nyina yabagenda ararubunda batinya ko yafatwa kubera gushakishwa gutyo ariko wambwiraga ko yatwaye amafaranga atubutse ayo mafaranga nayo ashobora kutuma baho neza akaramba ariko dusubire gato ya muri Zaire muri Congo kubera hungiye muri Congo yahashakaga inzira reka tubifate gutyo ariko se nta bantu bene wabo yari afite muri Congo
reka ko nta nabo yari afite kuko atigeze agera muri Congo mu buzima bwe bundi busa bwa mbere reka ko yari ahanyuze kugira ngo ashakishe kuko muri Congo ari Congo nyine ashakisha uko yabona wendi impapuro zimujyana ahandi nibyo nkeka ariko ariko nzi ko nta bene wabagira muri Congo.
Umukazana wawe Anyeshe yaramaranye imyaka ingahe n'umuhungu wawe?
Bamaranye mu mibanire yabo bamaranye imyaka nk'ine hanyuma yagiye bamaze indi myaka itatu batakibana.
Umubyeyi rero uko ikibazo kimeze birumvikana harimo ibice bibiri hari icyo gice cy'ubugenzacyaha bwivanze muri dosiye nicyo ntari nzi aho ngaho ho simpagera kubera ko iyo dosiye yageze mu bucamanza ntabwo nshobora kuyifata ariko kubera ko wambwiye ko uwo mwana yagiye kandi ukabura umubyeyi umushaka birumvikana yuko wamenya aho Anyeshe musabye Maria aherereye yadufasha ndetse nawe yakumva ijwi rya Amerika muri kino kiganiro gasoro kaburaga akaba yatubwira bucece ku mwana meze tukavugana tukabaha amakuru. Ntago twebwe dutanga amakuru muri Libe ntagarakaze kacu ndamwizeza yuko nta cyamubuza kugira ngo tumuhuze nawe tumuhuze na se w'umwana kugira ngo baganire mu muhumurize ibya leta n'ibigenza
cyaha ibyo ntiyabikora kuko kuba wenda baratanye haje mu kutamwiyumvamo reka mvuge ntyo
yego
bityo akaba ataranikuzaga ko n'abana ise abareba cyangwa nanjye mbareba gusa kuba bari mu Rwanda twagiraga ubwo tumenya amakuru yabo kuba na se yarabarihiraga amashuri yabazaga no ku ishuri niba abana biga bameze bate twari twumvaga ibyo bihagije dutegereje ko wenda imyaka nigera azajya usubira mu rukiko kugira ngo asabe abana nawe abahabwe mu rukiko marerezi masi ko byagenze so kumuvuga rero ngo munamuvugishije ngo mukamubwira ko isa ashaka kuvugisha umwana cyangwa nyirakura mushaka ahubwo byaba noneho n'intandaro yo kutanabavugisha
ubwo ni bwo buryo bwonyine bwadushobokeraga gineza
so wenda icyo mwashobora
yego
nuko wenda mumenye naho ari mumenye nuko wenda ariho nibura byaba bimpaye bisuraje
yego
kuko kugeza n'ubu ku muntu wanyuze muri Congo hanubwo nzi niba banakiriho sinzi niba umwana akiriho kuko Congo ni Congo niwe yamfuye no kumenya ngo arahari ariho navuga nti hubwe na by'Imana ishimwe
icyo nigishoboka tuzakigukorera mubyeyi nitumenya amakuru ye ndetse nayo muzukuru wawe akuru aje shinge wa mugani wavanwe wacu babarundi shengero gashugiye nzo tuzajya kugezaho tuzakubwira amakuru ariko ntacyo tuzarenzaho nta uburenganzira na buke ijwi rya Amerika rifite bwo kwivanga mu kibazo cy'ubucamanza ariko twivanga mu kibazo cy'ubumuntu icyo ngicyo cyo tuzagikora amakuru tuzabona tuzayakugezaho bucece nidusanga ameze neza tuzakubwira ko ariho nicyo nawe ushaka yego nagira ngo ngushimire rwose kuba wafashe umwanya ngushimire ko wafashe umwanya ukazana muri cyo kiganiro agasaro kaburaga tukaganira kandi zera yuko tuzagufasha yuko kifuzo cyawe kizabona igisubizo. Urakoze mubyeyi.
Urakoze namwe.
Agasaro kaburaga
turi mu mwaka w'igihumbi 1997 mu nkambi ya Kisese mu cyahoze kitwa Zaire. Abantu bari bayirimo bayisohotsemo bahunga kubera ko yari imaze guterwa, nk'uko tubibwirwa n'umwe mu bari bayirimo Martha Niyitegeka. Yari afite abana babiri amaze gupfusha umugabo. Umwe muri abo bana yamuburiye aho amaze imyaka 25 mutima udatuza, ari mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, akarere ka Ruhango mu murenge wa Mburuye mu karere ka Mwendo umudugudu wa Mataba.
Ikinzanye ni ikibazo mfite cy'uko nabuze umwana mu gihe cya Jenoside, namuburiye ahantu mu cyahoze ari Zaire muri 97 niho namuze.
Wamuburiye amagana he?
Namuburiye ahantu bita Gisese mu nkambi ya Gisese.
Uwo mwana yitwa nde?
Uwo mwana yitwa Nyirahabineza Chantal.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Batandukanye nyine musize ahantu ngiye kuzana musaza we nawe nubwo atakiriho. Noneho rero ubwo nsubiye aho musize ndagenda ndamubura bigenda uko nguko.
Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka n'itandatu.
Nta bantu mwari kumwe bakubwiye ko bamurabutswe, wari wenyine, wari kumwe n'abandi?
Nari ndi kumwe n'abandi, abo musiganye nabo ngarutse bose nsanga bagiye nta n'umwe nabonye. Ariko uwo nari namusigiye byaje gutinda aza kumbwira ngo yamusize aho ngaho, ubwo yenda niba yaramusize umwana akazirwa nawe akigendera simbizi. Ubwo twaherukanye ubwo ntabwo nongeye kumenya amakuru.
None uwo nguwo wakubwiye yuko bajyanye hanyuma akaza kumusiga, nawe mwaratahukanye abaho ngaho mu Rwanda?
Uwo yari yaratashye mu Rwanda ariko nawe ntakiriho, yarapfuye.
Oh, komera. None Nyirahabineza Chantal ni umwe mu bana wari ufite, undi wari ufite umbwiye yuko yitabye Imana, ubu nta wundi mwana ufite?
Ntawe mfite rwose. Niyo mpamvu mbisunga ngo mumfashe ngo ndebe ko nazamubona nanjye nkagira icyo nsiga.
Yego. Nta bene se wabo yari afite, nta babyara be yari afite, bashobora kuba baragendanye muri iyo nzira ndende bakaba yenda bari kumwe?
Ntabo, kuko twari dutuye mu karere ka Bugesera. Ubwo rero iwabo wase hari ku Kibuye nawe ntakiriho, ubwo nanjye nyine nari uwo mu karere ka Nyanza, uretse ko twimukiye muri Ruhango. Ubwo rero nta muntu nakubwira rwose navuga ngo mwene wabo uyu nguyu nawe.
Ungera unyibutse iyo nkambi byagenze gute kugira ngo muri icyo gitondo iyo nkambi muyivemo?
Iyo nkambi nyine byari byabaye nabi, hajemo ibintu by'amasasu barimo baturasa umuntu agenda yirukanka, nicyo cyatumye mubura. Twatandukanye n'amasasu kubera ko papa we atari akiriho nyine, n'ingi wari twasigaranye bombi.
Bose warabifashaga kandi uri wenyine?
Niko bimeze.
Birumvikana. Hanyuma utashye ugarutse mu Rwanda, uri mu nzira ugaruka, hari wowe wigeze wifashisha, nshaka kuvuga nk'iriya miryango ya za Croix Rouge kugira ngo ubabwire uti umwana wanjye musize inyuma nyaboneka muzafashe, hari umuntu, hari abo witabaje kugira ngo bagufashe?
Nigera mu Rwanda nagiye kuri Croix Rouge. Ariko nta gisubizo nigeze mbona.
Bagusabye amazina, ubwo nimba rufite n'agafotura kabaha, ariko ntacyo bakumariye nikumbwiye.
Oya, nta gisubizo nigeze mbona, n'ifoto barayinsabye ariko nta gisubizo nabonye.
None kuba udafite Kibwa Nsabimana Alexi, ukaba utanafite na Nyirahabineza Chantal nk'umubyeyi, ndetse ukaba utanafite na se ubabyara, usigaye uri nyakamwe, birumvikana. Ariko se nk'umubyeyi umeze ute? Wumva umeze ute iyo ubyutse mu gitondo ukajya mu murima ukajya guhinga, uratera ukabona biramera, urakubita ukabona isuka irinjira, wumva umeze ute?
Urabyumva nawe nini babaro gusa, uretse kubyakira umuntu agatuza.
byashimishije kukwakira mu kiganiro agasaro kaburaga nicyo tubereho kugira ngo tubunze nicyo tubereho kugira ngo tuganire bafashe gushakisha abo banyu mwabuze mu bihe byari bikomeye niba Chantal Nyirahabineza akiriho akaba kumva muri kano kanya ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho aramutse akumvise yaba ari muri Congo cyangwa se mu kindi gihugu ijwi rya Amerika rigera kure aramutse akumva muri kano kanya mubyeyi Marita Nitegeka wamubwira iki fata rwose igihe wifuza umubwira amakuru umubwira urukundo umubwira icyo wifuza kumubwira
icyo nifuza rwose abaye anyumva cyangwa hakaba hari umuntu waba umuzi akaba yarabashije kuba yamubona rwose abaye akiriho akaba anyumva icyo namusaba kandi nifuza nsaba Imana ni uko yatakaza mu Rwanda akambaririzaho ndi nyina yendwa hari azi yuko atanakigira n'umubyeyi n'umwe ariko ndiho rwose Imana ingiriye neza kandi namwe ikabayobora ikabafasha nk'uko yabahaye izi mbaraga ikakomeza ikanazibongerera maze tukagira gutya tukabonana narushaho gushima izina ry'Imana kandi namwe nkabashire Imana ikangirira neza rwose mukanshakashakira mugakora hirya mugakora hino muyobora n'Uwiteka wo mu ijuru ndamutse mbonye icyo gisubizo rwose narushaho gushima mva amarira yose Uwiteka yaba yamanaguye nta mugenzi imbere none ikabantera umugisha rwose mukamfasha mukandebera aho ntareba Uwiteka wo mu ijuru agahabwa icyubahiro abamutse mbonye igisubizo rwose Imana ikazabibahera umugisha w'Uwiteka ryose nicyo nabasabira kandi nanjye nisabye.
Urakoze cyane Marita Nitegeka, ndahamya yuko amasengesho yawe Imana yumva kandi turasaba cyane kugira ngo nk'uko bivuga izadukoreshe kugira ngo dushobore kugeza ijwi ryawe kure abumva ijwi rya Amerika abakomoka mu Bugesera bahungiye muri Congo bakajya muri nkambi ya Kisese waba akomoka ku Kibuye aho Ford Ward Shirakire yakomokaga nawe yaguye aho muri Congo akaba yamenye umwana we Chantal Nyirahabineza rufite imyaka 6 muri 97 ari mu nkambi ya Kisese mu cyahoze ari Congo uwo nguwo yatugoboka tugafasha umubyeyi we Marita Nitegeka kongera kumubona niyo mwana we nyine asigaranye kuri iyi si. Marita Nitegeka rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeje kandi ndagusaba gutegereza wizeye
Imana ibahe umugisha murakoze cyane Imana ijye ibongerera ubushishozi Imana yabimujije izabihera umugisha
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1994 muri komini Nyakizu umwana w'umuhungu yavuye wabahunze agana ku gikongoro Lambert Nsengumuremyi bita Gatoto ayo na makuru duhabwa n'umuvandimwe we Mukiza Jean Claude utubwira ko Nsengumuremyi ari kumwe na nyira ari umukomoka ku gikongoro yaje gukomeza ajya muri Zaire makuru ya nyuma avuga ko yari mu nkambi ya Ruberiji hafi ya Uvira Mukiza Jean Claude shaka atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe umudugudu wa Musezero
ikiganiro cyane n'abakomeye n'umuntu cyiza cyane kuko cyabaye nk'icyagikenewe ngiye kuhamya nagiye n'umwuga abantu bagiye babona bahura n'imiryango yabo nyuma y'igihe kirekire bari bamaze baraburanye nari imbaraga nanjye zo kuba nashakisha umuntu wo mu muryango tudafite amakuru ye
ni umuntu wo mu muryango mupfaniki
ni mukuru wanjye wo kwa Gatoto
yitwa nde
yitwa Nsengumukiza Lambert bita Gatoto
mwatandukanye mute byagenze gute ryari
yagiye mu gihe muri 1995 icyo gihe mu cyangwa ari igikongoro hari hari impundu noneho we agenda agiye muri Zaire kugeza nanagaragaruka ariko na hagati y'umunani yigeze kumva abantu ngira ngo bari bakumubaruje noneho baje iwacu mu cyaro aho tuvuka atari hano i Muhanga wenda ndibuze kubababwira baraza bageze ku gasantere bavuga amazina ye, noneho bavuze amazina ya se ko isa yitwaga Nyirabahiza Frodisi, ariko noneho abantu bazi ko yitwa Nyiriri yitwa na Nyiriri n'Imanzi ariyo abantu bazi, noneho baje bavuze ngo nakoka Nyirabahiza Frodisi abaturage bari ku gasantere baravuga bati umuntu witwa Nyirabahiza Frodisi ntawe tuzi kuko batari bazi ko ari ibayo bazi ko yitwa Nyirimanzi, ko Nyirimanzi niryo bamuhimba byo ntabwo byanditse. Noneho abantu basubirayo byari byose ubwo baramubwiye bati umuryango wawe ntawe twabonye, noneho kubera ko tuzi ko duteraga na hepfo amakuru atugeraho ba bantu bamaze kugenda.
Jean Claude, kugira ngo byumvikane neza aho yaratuye mbere, aho mwari mutuye mbere ni hehe, ni mu kahe gace, hitwaga gute, kugira ngo nawe naramuka byumvise azavuga ati koko aho ngaho ni hiwacu. Mwari mutuye he?
Hari nibaga muri Kirimiro ya Remera kigite cyuna komine ya Kivu prefecture ya Butare,
niho mwahunze muturuka mugana ku Gikongoro.
Niho twahunze duturuka.
None se icyo gihe Toto ni kuba mwitaga Rambere Nsengu Mukiza yari afite imyaka ingahe?
Yavutse muri 82.
Urumva rero ko muri 95 yari afite imyaka 13 gusa. Yahunze wenyine nta wundi muntu bajyanye?
Yahunze ari kumwe na nyirarume, ariko nyirarume we na nyirarume kubera ko we yavutse mu nce zo tw'Igikongoro nawe ntabwo aragaruka.
Nyirarume yitwaga nde? Amazina ye urayazi?
Amazina ye ntabwo nzi, gusa hari undi mukuru wanjye nawe wari warahunze we araza atubwira ko bataho bari kumwe batumuhambe yo mu rubirizi ibuzuye, niho batandukaniye ngo niho muheruka.
Aramutse akiho muri kano kanya Jean Claude, nahe makuru wamubwira? Mbese papa we uyu Afrodis Neme y'Abahizi wabizwi ku izina rya Nyirimanzi aracyariho cyangwa nawe yitabye Imana?
Yitabye Imana.
Hari bene wabo bari aho ngaho bahari wamubwira? Mubwiha amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'impamvu mushaka. Ufite umunota umwe ngaho umubwire Jean Claude.
Kwenda kubera ko ngiye nayo uto kuri bashobora no kutanyibuka kutamenya amazina neza, njyewe ni mwene Ngaruko Ludovic Ngaruko Ruhita. Ni ukuvuga ngo papa we na papa wanjye ariwe Ngaruko baravukana, noneho murumuna be bose na nyina Barambere barahari. Kuko yari mukuru wabo abenshi ni bato kuri we, wenda bamwe anabazi ariko nk'abamukurikira ashobora kuba bazi barahari, sinzi niba navuga amazina yabo.
Yego, yavuge wihuta, uracyasigiranye amasegonda 30 kugira ngo igenda guhaye kibe kirangiye.
Umukurikira ifashinyi ryayo Fideli Hakuzwe Yeze Eugene Kabarisa Safari Nyango abandi bavutse nyuma y'igihe atari mu muryango
nayo nguhaye umwanya no kugira ngo umubwire impamvu urimo umushaka. Usigaranye amasegonda 10 gusa, mubwire n'icyo umushakira kikuri ku mutima nyuma y'imyaka yose mutandukanye.
Icyanezeza kikananezeza n'umuryango ni uko yazoka umuryango tukamubona akabona n'umuryango,
yego,
cyangwa se yakumva atabihisemo ko wenda yanaza kubona n'umuryango akabona ukanamenya n'aho ari akaba mu
muryango. Ndizera yuko Rambere Nsengu Mukiza bahimbaga Toto yakumvise, n'uwaba umumenya yazatubwira kugira ngo tubahuze nawe. Mukiza Jean Claude, ukaba uri mu karere ka Muhanga mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe ukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro y'Imana.
Nshimiye namwe ari mwebwe mwatekereje ikiganiro cyangwa se mbona kitugezeho, niba hari n'undi wagitekereje mukamukitugezeho mwese nimubaho nanjye ndabashimiye.
Urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintegeye, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
turi mu Rwanda mu mwaka w'1991 na rimwe muri komine Gashora. Umubyeyi yibarutse umwana ahita yitaba Imana. Musaza w'umwana wasigaye ari impfubyi usabye Imana Noheli, aravuga ko urwo ruhinja rwajyanywe mu kigo cy'impfubyi Rilima. Usabye Imana avuga ko mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 bahungishirijwe mu Butaliyani. Umwe muri bo na Nyeshi Wihoreye, musaza we aramushaka, ari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, umurenge wa Jarama.
Ikinzanye muri iki kiganiro, maze iminsi numva ko uburyo muhuza abantu bagiye baburana n'ababo. Twe dufite umwana wa mushiki wacu bitaga Mukamana Yozefina, ariko umwana yitwa Buwesi. Mama we yaramubyaye ahita amaze gupfa bamujyana mu kigo cy'abazungu cyari ahantu bitaga Irima, hari komini Gashora. Noneho intambara yateye uwo mwana amaze imyaka itatu ari muri icyo kigo, ariko twaramurangiye abazungu bahita bana. Kuri radio rero higeze gucaho ikiganiro mu Rwanda bavuga ko abo bana bari muri icyo kigo bari mu Butaliyani babajyanye. Uko twabibaza twumvise rero aka gasaro kaburaga, tukaba tuzaga ko mwadufasha gushakisha uwo mwana.
None umwana ajya Irilima, yagiye mu kigo cy'impfubyi Kirilima. Abatanze icyo kiganiro kuri radio Rwanda bavuze igihe abo bana baviriye mu Rwanda, bigeze bavuga uwabaherekeje bari kumwe n'andi. Hari amakuru wibuka icyo gihe?
Nibuka icyo gihe muri icyo kiganiro nuko bavugaga ko ari abana 28 barerewe muri icyo kigo, bakaba barajyanywe n'umuzungu wabareraga, ariko ntabwo ndamenya ngo ninde. Ariko bavuga ko bavuye muri icyo kigo bajya mu Butaliyani.
Wowe utuye hafi ya Rilima cyangwa utuye kure yaho?
Ntabwo ntuye hafi ya Rilima, ariko iyo ntabwo byangora cyane najyayo bibaye ngombwa.
Abo bana bavuye i Rilima, bavuye mu Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane muri 1994, burira indege i Kanombe.
Yego.
Bahageze ari abana bo kubivuga bagera kuri 28, baherekejwe n'umupadiri kwa Rwabutera Marcel. Ndahamya ko ari we ari padiri mukuru icyo gihe i Rilima, akaba ari we rero wabaherekeje akabageza mu Butaliyani. Padiri Marcel Rwabutera aracyariho, tuzamubaza amakuru y'uyu mwana Anyeshi Wihoreye, hanyuma tumufashe kuguhuza nawe, nawe amenye ko afite abavandimwe mu Rwanda. Hari abandi bavandimwe afite mu Rwanda?
Yego, hari bakuru banje babiri, kibanje batatu. Tewe ntabwo tuzi irengero ryo, kuko nawe yagiye mu ntambwe ntiyigeze yongera kugaruka, ariko mama we yari yapfuye.
Abo bose uko muri mu muryango we murifuza kumubona, kuza kumushakisha, ni igitekerezo mwaganiriyeho? Muravuga muti reka tuzajye ku Ijwi rya Amerika mu gasaro kabura gatore uko twamubona, cyangwa se ni igitekerezo wagize ku bwawe Noheli?
Twabiga mu muryango, ndetse tugerageza kujya ku cyicaro gikuru i Kigali, twumva ntibadufashije neza. Tugize amahirwe twumva agasaro kaburaga ku Ijwi rya Amerika kugenda mufasha abantu kubahuza n'ababo, twumva ni byiza. Twabiganiriyeho nk'umuryango, tumubonye ni ukuri byaba ari byiza nawe akabita abavandimwe bakiriho mu Rwanda.
Yego, none nzi ko ubungubu avuga Igitaliyani n'izindi ndimi z'abazungu, Ikinyarwanda ntabwo azacyumva, ariko nk'uko nkunda kubivuga, ururimi rw'urukundo burya ni rwo rwonyine rusobanura amagambo. None niba uyu mushiki wawe akumva Anyeshi Wihoreye, tuzanamusobanurira nitumubona, tuzabimubwira kugira ngo nawe azabigumane ati banshakishaga bankunze. Mu magambo make mubwira icyo ushaka kumubwira, n'igituma umushakisha.
Mu ijoro turamutse tumubonye byibura tukamenya ko nariho, nawe akamenya abavandimwe, byadushimisha cyane rwose. Buriya kubaho muzika adafite abavandimwe kandi bariho nawe byamuneza, natwe byarushaho kudushimisha cyane rwose. Imana yahabwa icyubahiro, kuko twaba so yacu natwe tukamenya koko ko hari, tukamwaka twumva ko tuvuga.
ndahamya yuko ari abanyarwanda benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, cyane cyane abazi nkanje neza uko abo bana biririma bavuye mu Rwanda bagana mu Butaliyani. Waba azi nubwo bwose natwe tuhaza, ariko wagera bwangu kuri Padiri Marcel Rwabutera akaba ya mubaza makuru, nawe akaduhamagara akayaduha kugira ngo tubahuze n'icyo tubereye ku hanuno kugira ngo tubareme imitima mwese. Ndagushimye rero Noheli usabye Imana kuba waje mu kiganiro gasoro kaburaga, we nta nubwo wategereje cyane nk'abandi bamara amezi menshi. Ngaho rero gira amahoro y'Imana, icyumweru cyiza.
Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha.
Gusoza iki kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi, mbisabye na benshi mu bumva ijwi ry'Amerika, mbashyiriyeho inkuru twakoze igihe umubirigi kazi ukomoka mu Rwanda yari ageze i Kigali nyuma y'imyaka 61 havuye aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka 50 ashakisha. Hélène Eveline Schmidt wabyawe n'umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize aracyari mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 61 yavanywe mu Rwanda yambuwe umubyeyi we, umubirigi kazi Hélène Eveline Schmidt ageze i Kigali aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka 50 ashakisha. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20 ahuye n'umuryango we, ibyishimo biramusaba.
C'est difficile de savoir que
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Mais bon, je suis très contente.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira.
Avuye mu ndege amanutse hariya kwanza kindege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yandi bumiriyo umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya bise kugenda kubera ko nishimye.
Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be, ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha. Guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa.
Ndashimira cyane ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa, kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Abashimira cyane cyane ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho tu ihuza imiryango.
Yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga, Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda, yawubonye arishima arashima.
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc, j'avais presque perdu.
Ndashimira cyane ijwi ry'Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye, ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango.
Aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu.
Kumuntu nkanje wari nyakamwe ndi nyamwigendaho iburayi, ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika, ko mama ari umunyarwandakazi. Nari naravuze aho nerekeza.
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama. Ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye ndanezerewe cyane.
Ma famille je suis très émue et contente.
Hélène Eveline Schmidt numwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura abanyi n'abakabajyana i Burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abamitisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira.
Nk'abamitisi ndavuga mu izina ry'abamitisi twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abamitisi dukundana. Verine we yabonye umuryango ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bamitisi benshi.
Madame Melene Veline Schmidt niwe mumitisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you Voice of America.
Inkuru ya Hélène Veline Schmidt muri video iri ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Ntibacike, muzayisangize n'abandi. Ikindi uko yahuye nabe namwe mushobora kuzahuzwa n'abanyu igihe bimara sicyo kibazo. Ukwizera ijwi rya Amerika kubishoboka nicyo cyangombwa. Abashima ibyo dukora mu izina ry'abagenzi banjye ndabashimiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo ku muntu mushakisha ni 00120274463460. Nongere nyisubiremo 00120274463461. Zero. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi rya Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika. Agasaro Kaburaga karabonetse.
Voice of America.
Agasaro Kaburaga karabonetse. Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.